Majodo, malengo lengo kila kona. And this damn boy, Big Soya. Hey, now it's at Fifth Records Production.
Finiko, kichichi temu ikona kukwatira techa goma. Awe.
Unachezeka kidogo, wanao kuzalao, wagyoze kisogo. Tuko pamoja, two by two, angalia kwenye mbogo. Mlembo wakisasa unanifagilia, madingi wenye pesa wananifuatilia. Twende sambamba kama samaki na maji. Tuko pamoja kwenye joto na balidi. Na kupenda ma, you are my boo. Tuko pamoja say, I love you. Na kwa menu na namene, kaida mene. I love you. Go, shut the mouth.
Finiko, kichichi temu ikona kukwatira techa goma. Awe. Finiko, kichichi temu ikona kukwatira techa mutaveni.
Kukwatila tatili cha muba. Nde kusenda, nde kutwala kumweso. Na kupenda sana, echa kumweso. Ichandi chove, ichove chandi. Ololwende waishi wandine selebo. Mami, shakusende mubu selebo. Awato kumbwa ewengi. Awato naula ewengi. Kawumba alipala. Tapali winga tupatanya. Kawumba alipala. Tapali winga tupatanya.
Finiko, kichichi temu ikona kukwatira techa goma. Awe. Finiko, kichichi temu ikona kukwatira techa mutaveni.
Wanachao wanapiga majungu. Sio uongo wanasema vibaya. Tunde nyumbani ni kutambulisha.
Oro waka kambe waka nyoze panileo.
Baby, kubasula feta toa kwa tenchito na vena. Kubale kafe waka imwena. Katwishi limbi wushe vinshi hivi. Biki Soya wewe kuna futi. Limbi wale mana tulewepa na futi. Biki Soya wewe kuna futi.
Finiko, kichichi temu ikona kukwatira techa goma. Awe. Finiko, kichichi temu ikona kukwatira techa mutaveni.
Majodo, malengo lengo kila kona. Big Soya, I see ya. Top Nation. cheka suli. Jela yo Lone Power Ostino Slim Q Bad Boy Nono Zaza One James Fanny
One James on a one
Matio Do. Of course every chitikape no chitikape big man. Yeah.